Radio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde aljumaare nogay ɗiɗi lewru février jeena yamde sokirdu studio tamani miɗen tawa les maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinonoo ɗo kabaruji ɗo yumoro way galo kanko noddirteɗo Mamadi Keita wonto ɓoggi jamɗe to on compétitif wi defa handen kambe yimbe la drobotobe terengaji wonbe leleedi meedin de gollobe tombe be gondi e jukkitaade murtere mabbe de caggal ko be jiddino e laamo ko holli tawede kaddal mabbe ngalati kaddal mum be le nimre sabide be pamray kawrital mangal jowi ngal do witte witte sukab don fuddi ile kenya do Bamako do yimbe le hewbe yuri le rumde afrique de kanyi le rumde europe de wattu jono be gondi tottinde do en hakkilaji do balde tati faabe dewto yelono be kandi sakiraade witte witte sukab be ngala kaytaji be so runde afrique de hauri halano afrique wori kani eno adnar ndu fu wori don sisil mo cuubi hitan hikkande no kabaru dewte de ngori wattu jono dum wonal walli fittobe dewte be mi be ngara be perdo hen dabareji goddi kasen yalla sukabe tinno ana janga dewte de di won sembe kabaru di min jogini on do betande di bismillah modon e hedade kambe golloobe terengaaji wonbe leleedi meedin di caggal ko putno murtere mabbe de ile le sappo e jeena lewru december tan 2018 fa hande holi tan wiyede murtere mabbe de timmay sabi de yoga e gikkeji mabbe di faana yoyino wakande be jiddino no dirtere mediateur de la republique fa hande be pamre no holi tira wiide le yoga tobbe de do be koliti dum hunjena ko hore wattu jono laamo holla e anniya mudum lobbo non be kolitiri wiide fa keben famtade ngare kede dum Ousmane Niali Buli ko fewni en do hen
dikke lobbo mo golloobe golletere wonbe murtere wayde ñamde joggino altinere ƴaɓɓine nde caggal ko kawruno e médiateur de la république woni kaltidal mabɓe alkamisare keñen nde wala fuu ko laati e wimurtuɓeɓe ɓe tewti e médiateur o darta e gouvernement o yoɓoɓe jobdi lebbi tati alkamisare nde ɓamanaɓe aadi du yoɓudeɓe lebbi jeegon keddiɗi ɗi ley ko warata médiateur o noddi hoorejo ministérien o ley jodde mabɓe nde fa darta yimmeji mabɓe ɗi darane hoorejo ministérien o holitiɓe wiide laamu o wawa daranade ɗi joni tawene juɓɓinowo golleji murtuɓeɓe holiti wiide ley yontere ƴaɓɓine nde ima daraji ana gondi e waɗede fa sago mabɓe heɓe alkamisare nde fuu e tawede golloɓe golle semede faire ɓe jetti médiateur de la république o ummade daro fa heɓana tiɗalla mabɓe o jogola min paami médiateur o won anniye lobbo o neɗɗo cayiɗo ka o won kaddi ɗum wonno ko juɓɓinowo golleji golloɓe golleterenɓe ɓeydi wiide sini fa hana e uditdamoɗe fa kaltidal waɗa golloɓe semede faire ɓe ana jokkini murtere muɓɓe wayde ñamde
ɓe kollitiɗe fa hande ndeɗo murtereɓe jokkitittoɗoɓe mbiyeɓe kaaja coggu jobdiji mabɓe ɗi funata e juɗɗe mabɓe ñalawma hande o ɓe mbi sa ƴeweɓe tampi sanne kamɓe galleji mabɓe ɗi fu noon ɓe kollitiri wiide ndeɗo murtere ɓe mbawa yoppude ɗum fewi keɗemo kanko noddirte ɗum Moussa Keita ɓurɗo antitrede yaw yo goto e murtuɓeɓe komo sifirdo hen do fotti tan Ousmane Dikko
yo tiiɗal heeƴo wattu e heɓude taƴoral saabani hooreɓe woɓɓe murte wayde ñamde ɓe haalde hannden on dulla won mayɓe hen wonɓe ɗum waddani iwde aduna du Mamadou Sissoko mo kay o gonnoɗo keƴaɗa men heddima batte wawali sawraade chaka siɗiɓe donno terrain iwɗo aduna ɓura balɗe sappo hannden yo batte kañumdu wawali soodude leɗɗe fa sawro si a ƴeewi tampereji ɗi min gondi ɗi golloɓe terrain fuu ngala ñamete wona haala bawɗe sawrade kana yimɓe paama golloɓe terrain mo wawali sawrade fa heddi ley hen fuu yo dow murtere wayde ñamde nde tongi
sikiraaɓe so ngabbiɗo beemalame annde ngala ɗo mbawni tertol miijoji moɗon no noddimin do ɗiɗo numéroji ɗiɗi taw min do répondeur kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jettinayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jettinayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi le leydi mali ndi wattu joni o so laamu lobbo waɗay tan ɗum woni sukaɓe jokkolɓe kaccalta wittude noon kanko ministre kominiɗo kabaru malinkoɓe jomɓe joloɓe o hollitiri wiide wakkande kawrital mangal wondi e wadde Bamako ɗo kawrital sappo e jeenoɓan jowingal dow witte witte sukaɓe le balɗe tati yimɓele hewɓe kañu iwru le rumde europe nde kañu le rumde afrique nde faɓe tottidir dow hen hakkillaji no ɗiɗo golleji gorri fa keɓen famtare keɓen Ousmane Niali Buli Ousmane Dikko
jolari hono yawa wara wori hakkunde runde europe e runde afrique nafana tora leyɗe misimoje leydi yankako na natodirgol ñiɓude diwirɗe na koki hono hani waɗede ilandi gondi e landede ngal kawrital gondugal waɗede ɗo Bamako ɗo ley mali fa sukaɓe ɓoyto yaade jolari laamu lobbo hani wadde ɗum wonno ko Yaya Sankare holliti wiide kanko ministre kuminiɗo malinkoɓe wonɓe jolari e natodirgol hakkunde mali e runde afrique
min gondi e gollude e latade fuu sukaɓe yo yaade caggal leydi meɗen woni ko muyata yo batte hono tan yo kabaruji e kabitanoɓe gorra duñ etaɓe yarde heedi ɗeɗo paale kana tuugode e dow moƴƴe filamu de leydi ndi fuu yalla yimɓe ancada dartude gollode paale goɗɗo
dow daranade leydi europe ɗe faabade leydi afrique ɗe ɓuri tega yaade runde europe nde ley leydi gonde ɓaleyri ndi ɓe ɓuri yaarude
ondulla ley leydi afrique ɗe dawi yo fina tawa ndi mali fu yaade europe ɓuri won yimɓe seeɗa wonɓe ley europe e ley nanɗe jeta amen yimɓe mali wonɓe joola hannden an jaafa e millioji neo neɗɗo e ley maɓɓe ɓeydi hanndu ujunaji temedere ɗe ley paale goɗɗo afrique
ƴuurata
ngal kawrital sappo e jeenobal gonndugal waɗede bamo ko ɗo fanda muɗum yo fa sukaɓe mali ɓuuto yaade joolaari faaɗo heɓene jogala miijoji ana gondi e waɗede banngal keɓal yalla yaagol joolaari ana ɓuyto ɗum woni koɓe gondi wadde ley kawrital ngal e wi huminiɓe ngal
ñalawma keeƴanaɗo ɗelɗe kalteɗe ley leydi meɗen ɗi ɗum yambinama keeñen ɗo bamo ko ɗo le majjonɓe kollitiwi tuugal ɗeɗo ɗelɗe ana wawi latade sababu so jam e deƴere watta ley nokko jamaare nde ɗo annda fina tawa muɗo annda ɗo yurata ka ɗum e tawede fo ley leydi mali ndi kamɓe jangguini ɗeɗo ɗelɗe tiiɗallaji ana gondi e matede ley hen keɗema kanko noddirteɗo Guro Diallo yo goto e laami ɗiɗo golleji komo sifirdo hen dow facce tan Ousmane Dikko
ɗelle men ɗe hannde banggal bindi ana taaɗi sanne san nden noon no ngal yarata ni ko ɓuri heewde fuu tawa jooni ka heewɓe anni njaha retraite hono jannguɓe ɓe jannguɓe keewa seeɗa wonnooɓe ɗon ɓe ana ɓoytu baawɗe dum wala banggal kaalisi en faa tawe golle o ana yaara yeeso ñande fuu naa no yiɗira nden no tiiɗalla ana woodi banngal haalaaji meɗen ɗi hannde
sisile hikka on ɓami hono leydi ndi wurni no aɗa waawi faccitande e koro mum
eyi ko ɓama hikka ko yo yalla honon haalaji meɗen ɗi mbawi nawtorede yalla jam ana warta e ley leydi men dow andude haala darde muɗum ana mawni e haala ko haala ɗo lurral woni fuu ɗo torra woni fuu ɗo bone woni fuu haala ni wawi moƴƴinde ɗo yirwere ɗum e dow haala ɗo ni warde haalaji men ɗi soɗi nuusama soɗi tugama no haniri beete goto en jiya en jaari yeeso neɗɗo fuu mo garɗa e muɗum sa haali haala muɗum seyoto jaɓɓorte no moƴƴiri o ka feso ana joganonma bone watta
sikiraɓe on keeɓi famuyoɗum kanko Guro Diallo o jaati haali ɗo hollitinde wiide wattu jooni o yimɓele mballi fittoɓe dewte wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe mbi wattu jooni eɓe kani wallitinde ɓalal no golleji maɓɓe ɗin gori yalla sukaɓe an tinno e jangga dewte ɗe ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗon wakkande mo gonno wadde kawrital manggal jowingal dow dowte hitande 2019 sisil moɓe cuuɓi oduno afrique hani haalde no worri ɗum woni rumde nde ƴeewe yalla addanaru ndu furduno hani haalirde no worri ɗum woni kanko ministre commune ɗo kabaru fina tawa ley leydi meɗen ndi kanko teddiniral ngal ɗo kawrital fa keɓen famtade fande keɗen Ousmane Dikko Ousmane Niali Boudi
ley mali timugol binde ana fanɗi ɗum wonno ko huminiɓe kawrital noddirtengal rentrée littéraire kolidiwide ngal kawrital fanda muɗum ana fawi dow golleji moƴƴingol dewte e tiɗallaji pawiɗi dow mum seku fofana yo juɓɓinowo golleji kawrital rentrée littéraire 2019
miɗe gafa men kaala haala dewte ɗengal francinkore kañum e ɗemle goɗɗe hoɗum fuu moƴƴinoɓe dewte kañum e walli fitoɓe mbawi daranade fa ƴeggina tiɗallaji yogaji godiɗi banggal moƴƴingol dewte ley mali ɗo fawarde Afrique hono fuu wi leydi muɗum yimɓe timata bindi ndenno kana dabareji
keɓene
faa ɗum heɓene jogal moƴƴinoɓe e bindoɓe dewde fuu kolitewi wiide paman dabareji kesi yalla no ɓeyda faamu ley golleji ɗi ko wawi naɓude ɗi yesso kadiatu konari hoorejo gollede moƴƴinore dewte coris livre
qu'en début d'année on
e puɗɗoɗe hitande nde min puɗɗino dabare muɗum faana muɗum min ɓamina anniya yambere dewte wadde ɗum miɗen gondi e walli faade dewte kewɗe faanda sukaɓe hikka miɗen jogui heeƴoji ɗimin bindata dewte faanda ko wanno e ƴaɓɓade fawarde e miijade no mali wori hannden ni banggal
jande
kadiatu konari ana nensiti du ko politique leydi ndi ana fanɗi ko darani kabaru livre ngaji
sukula mawɗo ana hannde li mali ɗo ko politique aku banggal timde dewte heɓanaka ɗum fawarde e moƴƴinde dewte moƴƴinoɓe fawarde e yeeyoɓe kañum e walli fittoɓe fuu so politique aku dewtere heɓanama tan ana wawi laata miɗen mbawi heɓde kaaki gollirɗi yalla dewtede
ana
caggal ɗum moƴƴinoɓe windoɓe e daraniɓe kabaru dewte kollitiwide daranude tiɗallaji windugol e timugol dewte ley mali
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sekrab de lo ne le kire duuji to en puddira nokku no dette tesit no ko noddire lele hoybe kollitiide hakkunu mudo kanye tesit fa ndotura en so wonelo mo ndo djogi to tit alaaji mawdi no be kani lumbirde maayo mabbe wongo tongo sabi de bakkiji dido ngondi ton luminoji jamarnde holi tawbe de boni be ngadi no dango fewdi e laamo tinno fa bobo yalla hono de do kuddi didi kani mo entinirede urudo ngardan do gawdo cukulel pamarel ngel duubi sappo ene jangowel classe 9e ane holi tan wiade kanyu yeso memoyton bombore wakande mum bombore de nokko no dirtedo amma kulaji irum le commune soni ali berriama o parmi wakande mum yettina le sou docteur ndo wadali abdou se urudo ngardan faado yoro sodo fedde dum wonde no dirte finance comme de dum goddi e faabar ciudo docteur jo goddi nokko no dirte uri ke la kany etanjo le lam yoro so o yabbe fabir kedo ciudo docteur ji indi ko yata pono ngay sappo didi kanye batir ngaji jetti ko ben kani nagutidaade ko nayi bangal yaware ko be ngatili hinan yafa emilioji tati cfa secrab do 4 beta mi do kabaruji meden bimmi joti on sanne hedaade hedio jamen ka fande kedde hedaade honno andirdon no do e seeda yowtande ana wodi wassalam